Wambere ngomezi, wambere umu. Wambere ngomezi, wambere ihumure.
Oh, wambere ngomezi, wambere ihumure.
Wambere
ngomezi, wambere ihumure.
Namiwe wambere.
Yesu niwe giringiro bidakoze isoni.